Exclusive from Voxmatch.
Terrio Monster.
Kumwa kanta kwenda na nyinyi navyotaka. Ukinitaka, nitakutaka. Nakoma kusaka mavumba mengine atafata. Ukinitaka, nitakutaka. Staki shobo, staki mambo mengi, staki stress. Staki longo longo, ushamba ushamba, staki kesi. Staki tujuane kama huna mchongo pesa. Staki tugombane sabiombea, staki crash. Na ukiona nakupa muda, nipe muda. Na ukianza kunipuza na kupunguza. Na ukiona nakupa muda, nipe muda. Ukianza kunipuza na kupunguza. Umwa kanta kwenda na nyinyi mnavyotaka. Ukinitaka, nitakutaka. Nakoma kusaka mafumba mengine tafata. Ukinitaka, nitakutaka. Micha kunigombanisha na watu labda hela na sio mapenzi. Shani fusha shindani na masela kisa mapenzi. Kile tanda ichapa unavyotaka nataka. Nikikutaka ukanata na kupunguza. Maisha ni mchaka mchaka, usije tunapoisaka. Situna roho za paka, usije ukakusa. Na ukiona nakupa muda, nipe muda. Ukianza kunipuza na kupunguza. Na ukiona nakupa muda, nipe muda. Na ukianza kunipuza na kupunguza. Umwa kanta kwenda na nyinyi mnavyotaka. Ukinitaka, nitakutaka. Nakoma kusaka mavumba mengine atafata. Ukinitaka, nitakutaka.
Voxmac.com.